but music.
Ay.
Official
Rocco and Barash.
Wana wabandi kampuane wabalenga matamaganda usigena katika kaganda.
Oh my baby,
jagala kwa galere bakulimba wabalenge ya kasoka zena simbada na simbada sanyo kambulire kulina na nchamu kae
atawa wanyo sanyo kambulire kula vya kwa sanyo ka.
You're such a villain. Me up on my boy, you're so amazing. Damn, kula wanga my fighter. Look in my eyes, don't you like what you see? Uliyoma suza kutebuche, kubukenge mewembuza we manyimbu wakwatanye na tete. Sembera mkula geze wena ya ula. Sembera mkula geze chogero chano ga. Kwata go kute baby tonta kama saji gwenumpa uliro musuja rota ja. You're my best friend, you're my lover. Jagala kuwa kuchimucho ya gala okwate ne uwe ya gala. Jagala kutolo kwate kunjuba ogulirene kumusana ulage kubika bien kuba amaso nye gansua okakasento likushua.
You're my best friend, you're my lover.
Sanyuka mbulire kulina na nchamuka
atawa.
Sanyuka mbulire kula yekwa sanyuka. Yoma suza kutebuche kubunkeke mewembuza we manyimbu wakwatanye na tete. Sembera mkula geze wena ya ula. Sembera mkula geze chogero chano ga. So amazing, damn. Kula wanga my fighter. Look in my eyes, don't you like what you see?
Oh my baby,
sanyuka mbulire kulina na nchamuka.
Atawa
sanyuka mbulire kula yekwa sanyuka. Yoma suza kutebuche kubukenge mewembuza we manyimbu wakwatanye na tete. Sembera mkula geze chogero chano ba. Nyoma suza kutebuche kubukenge mewembuza we manyimbu wakwatanye na tete. Sembera mkula geze wena tembe ba. Sembera mkula geze chogero chano ba. Sembera mkula geze wena ya ula. Sembera mkula geze chogero chano ba. Sembera nkulage echogero chanoga.